Ya Basi la Basi la Flow. Edep MC. MC. Whoop, whoop.
Vocal.
Yeah, yeah. Makuda Kem, Makuda Kem. Whoop, whoop.
Check my snitch on a bana. Check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana. Check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana. Check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana. Check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana. Check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana. Check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana. Kila wakinyona menuna. Check my snitch on a bana. Kila wakinyona menuna.
Usulize mimi ni nani wakati kila siku tunakesha vijiweni. Wasanii wa humu ndani hatupendani, hata sijui kwa nini. Hata kununua gari hawatopenda, wanakusuta majirani. Mina kesho ni kisali na mwema mora, anijalie kesho nami ni nyake dora. Wanachotaka mimi nifungwe nipie jela, sina muda nao, mina kesha kusaka hera. Hii habari huikuti kwa gazeti, hili jino utalikuta juu ya noti. Underground na linga, utadhani kila siku wana meki mado. Wanasipia ujinga, tunaojua wanatuona kama cho. Dindo ina kitovu weka nzinga, na katha leo kesho nitapushi ndinga. Zawadi ni mimba kwa demu nile muhonga, na piga matabe kama demu akilinga. Bumo MCs wananicha tinga tinga, sina hofu kila beti na tambaa. Weki pofu na tavye mutajikwa.
Cheki masnicho na bana, cheki masnicho menuna. 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 Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, kila wakinyona menuna. Check my snitch on a bana, kila wakinyona menuna.
Yo, kila siku ni chakine the hip hop, ili weze park ila pande. So the zuye my snitch wasiwepo, mana ndo nafanya mini songe. Hapa watu ni wabovu, japo kila siku wanakimbiri ya majina. Mila kula kitu ngumu, tena cha mtama wao visembe na dona. Edepa niko juu, wenye gara wenye tishi ndasonga kwa mgu. Wenye gemu nitawepo, adi siku nami na miriki wajuku. Hili game silipere kikinyonge, nipe kazi nikakamate matonge. Nina mke na watoto, kwa hiyo kimoda usini sogere. Mama na amini ndoto, ntatimiza kesho nikawa pedeshe. Sina pesa la flow zimejaa, sacha nini kichoko kwenye njaa. Hatuna ajira tunasote ile bala, nchi imejiri vibaka kila kona za mitaa. Kunishinda ni lazima ukajipange, ila kama unabisha makavu basi tuende.
Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, check my snitch on menuna. Check my snitch on a bana, kila wakinyona menuna. Check my snitch on a bana, kila wakinyona menuna.
Edepa MC. Toka wakuda camp baby. Wamenuna. Yo, wamenuna. Let's go. Master, know what I'm saying? Nafanya mziki bwana, sema wao ni mziki laini. Nimeuweza sasa mimi.